Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA kitegeeza nti kampuni z'obwannannyini n'abantu kinnoomu baddembe okuleeta bbaasi mu Kampala n'emiriraano. Nansamba gye bigambibwa nti KCCA ataddewo bbaasi efuuse nakyemalira, tegenda kukkiriza balala kuleeta bbaasi mu kibuga. Akulira KCCA Sharifa Buzeki ategeezezza nti baleese bbaasi z'amasannyalaze mu ngeri ya kugezesa, wabula nga bazitwala nti za nkizo mu kukendeeza akalipagano k'ebidduka kw'ossa n'okukendeeza erikka ery'obulabe. Mu ngeri y'emu, Buzeki alabudde bannyini bizimbe mu Kampala n'emiriraano okubiddaabiriza oba teguli gutyo batanzibwe ng'etteeka erijja erifuga ebizimbe li Physical Planning Act bwe lirambika, era nga KCCA etaddewo nsalessale wa nnaku 14.